mpenzi moja kati ya mamilioni, kati ya mabilioni ni wewe tu. Moja kati ya mamilioni, kati ya mabilioni ni wewe milele. Tikisa nyavu dakika ya tisini, karibu ya ubavu wangu mwandani. Hakuna maumivu ni burudani, ni amini toto wa kiumeni. Kati ya mamilioni wa ubani, kipina chokuficha siku danganyi. Diwe chaguo langu na kuthamini, mjendani my sweet. Ain't got nothing but love, nothing but love for you. Sina mwingine ni we, we tu. Nothing but love, nothing but love for you. Chaguo langu ni wewe tu. Moja kati ya mamilioni, nimeridhia kutoka moyoni. Nikitazama mwingine sioni, oni, mola sioni. Kiunoni juu mpaka chini, thamani yako zaidi ya madini. With your body on me, oh, sit up quite so lonely. Ain't got nothing but love, nothing but love for you. Sina mwingine anyway, we're two. Mabilioni ni wewe tu. Kati ya mamilioni, kati ya mabilioni.